nikuoteshe, nzuri nikuomeshe, kwako dalili ya wingu mvua yupendo nikuloeshe, kama kisogo nikuonjeshe, mahaba nikuleweshe. We need my word, nishike mkono nifate za kudirection. You know, inapenda kweli hivyo, hivyo, moyo sitapeli ndo, ndo, sio nitafeli, nina malengo na hawe. Kwa kueleza baby, you go and tell me a baby. Nafungua moyo kwa ndani, na kupa langu tumaini, oh baby.
Yeah.
Are you ready?
Yeah.
Just let me know, mami niko kwa ajili yako.
Uko
tayari? Just let me know, mami niko kwa ajili yako.
Zawadi toka baba above. I can't believe him and the girls are sucker for love. Now they say opposites attract, the soul me data na thug. Anytime I see you, sissy, my ataka hot. Filo meji beba, macho na pendeza. Filo meji kari, it's forever. We gon' be together, you and on damari. Ama, na wati aji si wakome, kome. I don't know why wanna trip, wataki miku on it. But you was made for me, I love it when I'm on it. Love how you scream my name when I hit it in the morning. And did I mention filo kijama ze una ni bamba? The way you drive me crazy, nishafunga mikanda. Would you believe it when I say niko kwa ajili yako? Cause of my reputation, utadhani ni vako. But ni amini nyako, nyakateri gabacho. Till the end of time, with you a wendo na pea macho.
Are you ready? Just let me know, mami niko kwa ajili yako.
Uko tayari?
Just let me know,
what?
I mean, it could be a deal.